Shali na nina, na nina. Ibyo ngukorera mbona ari bikeya, niga gato nyanga kamwe mu nyanja.
Yeah.